Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakere biɗiɓe ono e jaam almiɗo baraji ono e korka hande altinere 30 woni capan tati lewru jun sappo e jeegom yande ƴaɓɓorima silma capanɗe nayyi e joyi le studio tamani ɗo on kumpitita hande wiide kaldal hakkunde laamu o e mortuɓe ene ɗamminama fa fuɗɗa lewru juillet gonɗe e muɗum ndu alangérie ɗum saabi bini gawne gaɗa ɗo hono curowo inde seedaya o en be blaise comparé nden noon mo burkina o warde hande ɗum meɗen ɗo ene ley maliga ene balɗiɗiɗi ɗum o waɗata ɗo en ngol garol blaise ben compawori an ɗo meɗen ɗo ana laato sababu fa o fama ko heɓi tabintinede alangérie ko en ndenno fa ene ko hani jokkitede caggal joni ndenno min lalnodiri ɗo ene Mamadou Samba ko wonko o faccitani en sarbousi bilto biltirɗo dental talki e leydi meɗen ndi kulbato en ana hani ko moƴintine ndenno moƴintinire don ko foti millionji ndenno e buuɗi ko yata e ujunnaji temeɗe nayyi e kalisi sefa ndenno hunde kulbato en ko yata lebbi jeego fa e lebbi jeenayi wonko ɗi golleji kani moƴintine ndenno suudu banque aduna ndu ne banque mondial notoriki leydi meɗen ndi en ko yata e millionji capanɗe jeego e tati kalisi dollar fa sukaɓe jangguine e ande kese kañi e faabade ɓe dugu hono ɓe ñiɓirta gollirɗe mabɓe nafooje bisimilla moɗon e studio tamani hoorejo leydi burkina faso cuɓaɗo fa leyɗo jokkala e inde leydi sidia o en so waɗa cuɓaɓoɗo en curowɗo en no an hani ko tawi o dottoɗo meɗe o natto meɗen ɗa e ñalawma hannde ana ɗum dooma ɗumali ga en baliɗiɗi o waɗata ga en blaise compawore yiida e hoorejo leydi mali o en fa ɓe kaltida haala kawritidal e kawrital hunde fono ɗamminagal fa waɗa waɗe jokkal ɗo e lewru juillet gonɗo e muɗum ndu ene jaaten leydi no yette nokku biyeteɗo alangérie hono ko issa fakaba moɓani en ko keɗe ɗen barke sisi
gol dawol ana jogui hono dawol giggol e gollidiggol hakkunde leyɗe ɗiɗɗe hoorejo leydi burkina faso waran yiida e hooreɓe baale politique e armée o fa yettoyade e hooreɓe keeƴaɓe woni gomɓe li leydi meɗen ndi waran o yiida e honorojo makko Ibrahima Boubacar Keita hooreɓe leyɗe ɗiɗɗe waran kalda dow kabaruji hono tiɗallaji gonɗi li leydi meɗen ndi ley wakkati joni o ngol dawol hawri e wakkati nde tiɗallaji naati kaldal e kawral hakkunde gouvernement Mali o e yimɓe guɓe armée murtuɓe ɓe leygol dawol hoorejo leydi burkina faso curowo cuɓaɗo ley runde CDA o ana hani latade sababu newnowo kaldal e kawral ngal hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali so en paami yontere ɓettinde ministre kumaniɗo kabaru hakkunde Algérie e leyɗe goɗɗe holliti wiide dabareji ɗi fuppiyama fa kaldal e kawral ngal fuɗɗite so bamma ko yawti hen Blaise Compaore e jatigui makko Ibrahima Boubacar Keita ɓe garan ɓe jaa nokku mbiyeteɗo Ségou région Nayo o leydi meɗen ndi hooreɓe ɗiɗon ɓe waran jiida hono golleji kabaruji demal ley office Niger ɓe ɓe garan ɓe jiida e jañeli leydi Burkina Faso gomɓe ley région Ségouɓe
wargol blaise compare le mali ɗo latima hisi hawri e nafoore saabi de gam kanko woni curowo e inde leyɗe sida o o heɓan faamu dow hono ko dawrano e hunde fof ko ɗamminano ko waɗa hono hunde fof ko dawra to so bilta ndenno e banggal ñiɓingol jaam e leydi meɗen ndi ko waɗano alangérie ley hakkillantako Mamadou Samba ko jangguinowo jande dow dowure wonko faccitani issa fakaba keɗeɗen ousmane dikko
ilatiɗal o fuɗɗi lewru janvier 2012 président burkina faso koyengal mum yaɓɓali leydi ndi dewrentilan makko waɗi so kawral aranal wagadugu ngal signina latingal sababu so woteji président e député ɗi gaɗi ley mali e ɗum hani ley giggol godugol hakkunde mali e burkina ko président faso wara ley mali latagol makko dewrentino ley tiɗalla o kaldal fuɗɗi algérie todu e dow yafinigo leydi algérie fewde e guɓe murtuɗe ɗe garalngal makko latato sababu laamiɓe leydi ndi andinamo kanko dewrentino burkina o ɗo gonɗen e kaldal fa kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi kala wonɓe sahal mali warde e guɓe ɗe fo heɓa no latoro
keñe solda teɓe meɗen leydi meɗen ni nangui yimɓe woɓɓe tawaɓe wonko ɓili ɗum en hono e dugugol Mouhamed Ali Ag wado sen kanko iw doguno iwde suudu kasuɗo en so dodde e yimɓe hewɓe hullitama ɗum debbo goɗɗo ɗum biyeteɗo komani kuyate kañum ɗum mo seyli Soumaila Dembele wonno kanko ɗum o tawama e nangaɓe ɓeɗo korka fawaki e yimɓe no hono ñawɓe woɓɓe yogaɓe hono ɓe ñawɓe hono sikkoro woni e muɗum en mumɓe noon hano ko tawede ndenno hullitede hakkunde mabɓe muudi mariko e yewtere o waɗi hakkunde makko e akkori ag iginan kanko mo jangguino mawɗo banggal dogotora ko e leydi meɗen ndi keɗe ɗen barke sise
les jeunes.
So a ƴeewi yimɓe jogaaɓe ana toon korka wona waajibi e muɗum en, yimɓe ɓe estomac woni e muɗum ɓe, ɓe yimɓe ɓe kaani ñaamude ko ɓuri nde tati ley ñalooma, so ɓe koori korka ana waawi waddande ɓe tiɗallaaji keewɗi. Kasen ɗum hono yimɓe ɓe tension woni e muɗum ɓe, ɓe yimɓe ɓe kaani ɓamde safareeji maɓɓe ɗi ko ɓuri nde tati ley ñalooma, so ɓe koori ɓe ɓamaayi safareeji maɓɓe ɗi ana waawi waddande ɓe tiɗallaaji keewɗi ley banngal cellal maɓɓe. Kasen so a ƴeewi hono yimɓe nayiwuɓe sanne ana toon korka ana waawi waddande ɓe tiɗallaaji keewɗi, ɓe ɓe kaani ñaamude wakkati fuu ley ñalooma faa ɓe keɓa no ɓe dardo, so ɓe koori ana waawi waddande ɓe fanɗitere sembe, ndenno korka wajjimbina e hono ɓe yimɓe.
Ko aduna o ene biyeteno Banque Mondiale heeƴima ko foti million $60 fa sukaaɓe Mali jono janngine e faaɓe ɗo hono no pewnirta hono fof no giɓɓe golleɗe nafooje kewɗe. Daraniiɗo projet ley Mali ɗo ene kañum Niger faye to Tchad biyeteɗo Paul Numba, wonko faccitani Oumar Maygalo yoga e ley golleeji maɓɓe ɗi keɗe ɗen. Ousmane Dicko,
o projet yo toɓɓe ɗiɗi noon, toɓɓere arandeer nde faa min ƴeewa hono min paabirto ɗum woni sukaaɓe jokkolɓe, faa min ekkintinaɓe hono ɓe ngatta faa ɓe ngaɗa yirwere ɗum woni ley keɓe maɓɓe. Ɗiɗo ɓel muɗum du faa min paabo ɗum woni sukaaɓe jokkoɓe tawaɓe hakkillantako ɗum woni faa moƴƴina golleji mum en, faa keɓa yalla hono gaɗirta golleji mum en kañum e kohe mum en, faa paabo ɗum woni leydi ndi, faa ɓe paabo du ɗum wonono sukaaɓe jokkoɓe woɓɓe kasen ɓe keɓa e hono golle ɓe, faa ɓe ƴeewano ɓe ɓamirta ɗum en golle.
Sar wuusi biltuɗo dental talki laamu o ene gonɗo kilwa golba to ene haani moƴƴintineede, sabi de toon bonanooma ko heewi joga ko yaata e lebbi jeego yaade lebbi jeenayi, woni ko toon haani moƴƴinirta ko foti ɗum milliard gooto faa yaa e millioji temeɗɗenayyi kalisi sa, wona ko naatata e ɗiɗo almusaɗɗaaji muɗum ɗiɗo golliɗe paale e président o ɗee ɗum ana haani moƴƴintineede caggal jooni ka hunde fuu ɗamminaaka tafon banngal sartiiji sira baccili kanko mo yewtiddi e ministre ɗo ɓe haalaaji o mbiyeteɗo Mamadou Camara keɗo ɗen Ousmane Dicko.
Ɗo golleji tedduɗi ngala yo ɗum ɓakkitagol nokkuje bonɗe ɗe tanno, no ɗum maara ni ƴiwrata no worri. Golleji mum puɗɗi joni matagol kulba fuɗɗan jonte garoje ɗe, jawdi mum ana hawra milliard gooto e millioji temeɗɗenayyi itteteɗi eto jawdo heedango kulba hitande 2014. Gollirde leydi Franci FH warta mataade ley suudu ndu gollirde leydi Côte d'Ivoire du hokkete, yalla gollirɗe Mali ngala hen e ley muɗum gollirɗe cuɓaɗe e ngaran ɓamde gollirɗe cewɗe Mali faa jona.
Sukaaɓe fiyoɓe ballon koyɗe ɓe Mali ndenno piidoyi e sukaaɓe leydi Sine e Mali, ɓe ena pii ɓe to badde tati ndenno beete baddu gooto woni ko ɓee to naani nannuɓe badde tati ley Mali ɓe yimɓinan wiye Mamadou Traoré, Ali Badara Silla kañum e Mamadou Sidibe Lin Gawo, kanko woni la nannuɗo baddu mo e innde Sine o en peken ɗum wonnoɗe ngol fiigol ballon waɗi. Ndenno hollitidde fa hannde kawrital fiyoɓe ballon tennis jogga hono waɗi Dakar sukaaɓe Afrique bannge muɗum hirnange kañum hakkundeji ɓe sukaaɓe won ko kawrito en suka meɗen goto biyeteɗo Aissata Keita, kanko laati fu hono piiɗo kanko biyeteɗo Linda e nundu kanko mo Cameroun, kanko hawi ɗum nden an hano kotede kanko won ɓantafa ɓama deswal iwde 2014 yaade 2015 ngal en banggal fiyoɓe tennis e ley runde meɗen bango muɗum hirnage kañum e hakkundeji meɗen. Nden no holitama kanko mo heɓi ko yaata jokka hono kuppuji ko yaata tati ɗum wono banggal kanŋe kañum o yaata médaille ŋaji ɗum jeɗɗi ko yaata bangal kalisi kalisi danejo
tamani sijo tamani
jokka sen jari région ngaji meɗen ƴeewa ko woni toon projet paborteɗo rewɓe remoɓe hulɗiɗo fuɗɗi jokke jaaketeɗe jaate beete hannde e ley Koccala, hono projet kaɓɓiɗo e demal nonno jaɓa ana han koteɗo kulle sartingeji kañum e margol cofe kala balɗe ɗiɗi woni koɓe gaɗata e nder jannde to Koccala to. Honede humanande hunde fof kono cenam leydi dogotoroje Koccala capanɗe nayyi e ɗiɗi ɗe en nonno ko yaata ko faanda muɗum yo hana koteɗo fuɗɗude toon ele keñen ndeɗo walde wona Dial Asdaf ana koto heɓi hakkille nden so oɗo golle ƴengi toon nden USAID ɗum ɗum faɓuriɓe jawdi immaɗe muɗum yo haɓunade yalla yimɓe yalla ana jaaɗe ana gota yaade jokka hono yaade e ley feyaji gara maha pilorɗe e ley galleji muɗum en. Yeɗoɓe haalaji banggal finatawaji e banggal hono radio ŋaji ana gonno e jande janŋede beete hannde ana hana to dow hono ana hana koyta hawaluji no ndenirte ene sargusi ndenno hollijiɗo kele monson o kañum heɓi hakkille so golli oɗo golle so nedi ɗum woni ko faabiɓe faanda muɗum yo jande ene jande yo joƴƴinde baale kawjotoɗe hono hunde fof jokka hono no hawaluji meɗen ndenirte e ley keroji meɗen kañum e région ŋaji meɗen ɗi kala immaade curoowo e innde hoorejo leydi o Mali o enna yo famminde jama o dow golleji ɗi mo halfinaaɗi enna ka e komo haani biltude kala mo fewni ɗo enna huunde fof dewtere nde mo walliti iwde 2012 warde 2013 huunde fof ko wonno himmeji e goƴaaji ɓiɓɓe Mali fuu ana saawi e ley mayre o holliti huuno seggunkooɓe ɗum beeta hannde ko dewtere nde enna saawi ɗo kaddute hannde an haano ko tawede en jii ko warata banngal jooni keɗeɗen ndu yewtere ana woodi